futhi kwenzeka ngokufa kwenkosi yethu Jesu Kristu nokubuya kokamoya ngcwele ukugxilisa ezinhliziyweni zethu kukholwa futhi siyakhuleka ukuthi uzosipha kwezibusiso zakho kulobu busuku kwangathi labo abangaphandle kukaKristu bangene kulobu busuku nalabo abagulayo baphulukiswe labo abadangeleyo baphakanyiswe labo abanomoya ophansi benziwe basha futhi kabusha futhi siphe khona baba manje kwangathi umoya ongcwele ungeza uthathe izinto zikaNkulunkulu izwi futhi ulibeke kuyo yonke inhliziyo yayo njengoba nje benesidingo azazi ukuthi siyini isidingo kulobu busuku wena uyazi futhi siyakucela ngokukholwa sikholwa ukuthi uzohlinzeka konke esikudingayo ngokuba sikunikela kuwe egameni lendodana yakho inkosi Jesu amen ningahlala phansi kwangathi ubaba wethu wasezulwini angabusisa omunye nomunye ngokucebile ingabe lezi ezakho na okuzayo ukuvalwa komhlangano sisele nobusuku bombalwa ungangivumeli ngikhohlwe ukukhulekela labo ngaphambi kwelamaduku hayi hayi khona manje ngiqonde nje ubusuku abubi bunyama kakhulu imvula yini kakhulu kakhulu niyabo ngizoya emkhulekweni ngenzele nina noma ngasiphi isikhathi ngenze engingakwenza uNkulunkulu abusise lamadoda asivumele ukuba simena leli hole likhulu lesikole sengathi lesi sikole singama njengesikhumbuzo ngenxa yokuphana kwaso nomusa waso ngasevangelini lenkosi Jesu Kristu bevula iminyango yabo ngihlanganile nonjiniyela namadoda amaningana lapha nesikejane sikahle samadoda kunjalo ngiyabathakasela uNkulunkulu ababusise futhi manje yebanise emkhulukweni namuhla ebusuku ubusuku bokuvala inkonzo futhi ngikhulekeleni ngeke yini njengoba ngiya insimini na siyaqaphela ukuthi lesi kungahle kube isikhathi sokugcina sokuhlangana ngoba abaningi bethu bangahle bangaphinde bahlangane kanje sonke sona kanye lesi sixuku esilapha singahle singaphinde sihlangane ngalendlela ngakulolu hlangothi lwezulu kunjalo abantu abaningi abadala lapha futhi abazi nje ukuthi ngizobuya nini izingozi futhi uyazi ukuthi kwenzekani ngingahle ngingaphinde ngikwazi ukubuya noma ungahle ungaphinde ukwazi ukubuya kodwa mina ngobufakazi bami bokugcina kini uma bungekho uma kwenzeka kanjalo uJesu Kristu ngempela uyindodana kaNkulunkulu evusiwe kwabafileyo futhi engikukhuluma ngaye ngikholwa ngenhliziyo yami yonke futhi ngiyanithanda ngolungafi nangokufudumala kothando lobuKristu uNkulunkulu abe nani manje kumelusi wethu omncane ngapha umfowethu Yosef awu angidingekile ukuba ngikuzwakalise lokho ndiyazi ukuthi ngicabangani ngayo nakini na nonke bazalwane abathandekayo abelusi nabantu nje bamanye amabandla abahlezi phansi kulomgodi lapha kulobu busuku futhi ngicabanga ukuthi lena indawo ebekelwe abashayi bezinsimbi na futhi kubukeka njengendawo yokuqopha yamaciko ngokuqinisekile baningi abawo futhi ngibona abanye ngikhola ukuthi ngiyabazi laba bazalwane lapha ekhoneni abangani bami uLeo noJini nomfowethu Amand nomfowethu Bila ezansi lapha nomunye umfowethu oyisithunywa senkolo ngiyakholwa ovele ePalestine manje anginasi iqiniseko ngabe yilowo dade owaphulukiswa ohlushwa uphuzo oludakayo owaye uNkulunkulu kubusise dade impela ngiyakuthakasela ngenhliziyo yami yonke nenenekazi elincane laphulukiswa ohlulwa uphuzo oludakayo okhonza inkosi Jesu futhi ngiyabonga kakhulu ngalo nangomusa walo evangelini uNkulunkulu abusise ngamunye ngamunye manje yebo futhi mfowethu lapha nangu umfo omncane ohlezi phansi lapha ngiyacabanga yena nomkakhe bayashayela besuka eHammond eIndiana njalo ngesonto beya ethabenakele lami cishe amamayela ngamakhulu amabili namashumi ayisishiyagalombili ukuze bathole ukuba semhlanganweni uma belapho uletha wonke umthwalo kanye naye angilazi ngisho negama lomfowethu kodwa ungumuntu olungile noma kanjani uNkulunkulu yamazi uma ngingaphosisi ininikazi elincane lihlezi khona lapha eligqoke ijezi libomvu noma ukuthize ngikholwa ukuthi laphulukiswa kanye komunye wemihlangano yami angiqinisekile kodwa ngicabanga ukuthi laphulukiswa ngesimila ngesinye isikhathi noma ukuthize Ubani lona kuphi yena na ngani mayibusiswe inhliziyo yakho mfowethu John angikubonanga ubuhleze emuva hlangothini usuka kimi nomfowethu Joseph weza futhi wathi yebo. Ubukuphi ngesikhathi somhlangano na?
God bless you brother. Yes, I was speaking.
Yebo uNkulunkulu akubusise mfowethu. Yebo bengikhuluma ukuthula kukaNkulunkulu makube nawe mfowethu othandekayo. Lo mfowethu othandekayo omdala lapha. Nginikene ukunakisisa kwenu manje okokufundwa kwezwi. Encwadini kaJuda sithola lamavesi evesini lesithathu lencwadi kaJuda.
I gave all diligence to write unto you the common.
Bathandekayo ngikhuthalele kunilobela ngensindiso esihlanganyelayo ngifanele kunibhalela nokunikhuthaza ukuba nilulwele ngobuqotho okholo olwanikelwa kwabanganye abangcwele. Ngathi inkosi ingenezela izibusiso zayo ekufundweni kwezulayo.
Now I believe that this book was written in AD 66.
Manje ngikholwa ukuthi le ncwadi yalotshwa ngo-AD 66 futhi kwaba yiminyaka engamashumi amathathu nantathu khona-ke emva kwePentecoste. Futhi uJuda ekhuluma ebandleni khona-ke wayebakhuthaza ukuthi bafanele bakulwele ngobuqotho kukholwa ukwanikelwa nganye kwabangcwele. Ungake ukucabange ukuthi ibandla elikhulu likamoya ongcwele elalikade ligcotshiwe futhi laciliswa kuKristu ngomoya ongcwele lithandeleke kangaka ngesikhathi sifushane kangako ukuthi umprofethi lapha wayebatshela ukuthi balwele ngobuqotho kukholwa kwanikelwa kwabanganye kwabangcwele. Manje ngeke sithathe isikhathi esiningi, ngifanele ngibheke lapha ngoba sinenkonzo enkulu ezayo ukukhulekela abantu abaningi kulobu busuku engingakwazi ukubadlulisa emgqeni futhi ngicela ukuma eduze ngokukholwa umkhuleko.
Now,
manje umprofeti lapha uthi ukulwela ngobuqotho ukukholwa. Kungesikho ukukholwa nje kodwa ukukholwa uqobo okwanikelwa kwabanganye kwabangcwele. Manje abantu abaningi bathi awu bengizokwehla ngiye kulowo mhlangano kodwa kuphambene nokukholwa kwami kunye kuphela ukukholwa. Ukukholwa kunye, ithemba linye, inkosi yinye, ubhaphathizo munye, niyakukholwa na? Ukukholwa kunye nalokho kukholwa kusenkosini uJesu Kristu. Futhi manje abanye abantu bathi awu ngiyi-Methodist lokho kuphambene nokukholwa kwami. Ngingumkatolika futhi lokho kuphambene nokukholwa kwami. Kukhona ukukholwa kukodwa kuphela. Ungaba amahlelo ehlukene amabandla ukumela lokho kukholwa kodwa kunye kuphela ukukholwa. Manje uJuda washo ukuthi thina ekhuluma lapha ikakhulukazi kusobala ebandleni ngalolu suku kodwa sifanele silwele ngobuqotho kukholwa okwanikelwa kanye kwabangcele. Manje bekungeke kusebenze eTestamenteni elidala ngoba kufanele kube seTestamenteni elisha ngoba iTestamente elidala laliwumthetho futhi lolu hlangothi liwumusa. Futhi yathi umthetho nabaprofethi Luka weshumi nesithupha eshumi nesithupha umthetho nabaprofethi kwakukhona kwaze kwaba nguJohane kusukela lapho umbuso wezulu uyashunyayelwa. Ngakho-ke kwakufanele kube yilolu hlangothi nokungcweliswa ngoba abangcwele ibandla libhekiselwa kulo njengabangcwele emva igama elithi ongcwele lisho ongcwelisiwe. Ngabanye amazwi sifanele silwele ukukholwa okwanikelwa kanye kongcwelisiwe. Ukungcweliswa kusho ukubizelwa ngaphandle, ukuhlukaniselwa, ukuhlanzwa, ukubona, ukuhlanzwa nokuhlukaniselwa inkonzo. Manje ukukholwa okwake kwanikelwa kulabo bantu, lokho ukukholwa esifanele ukukulwela. Niyazi ukuthi ukulwela kusho ukuthini na, ukuba nenkulumo mpikiswano noma ukubambelela ukulwela nilwele ngobuqotho lokho kukholwa. Manje uma ngithe bazalwane be-Methodistini nakho na, yebo sinakho lokho kukholwa. Nabazalwane be-Baptisti na, yebo. Futhi iKatolika lithi yebo. IPentecostal lithi yebo. Wonke umuntu uzothi yebo, ibandla lami lilwela lokho kukholwa. Hawu, ngiyajabula ukuzwa lokho. Ngingajabula kakhulu ukwazi ukuthi lokho kuyiqiniso. Manje indlela kuphela, awu, singathi yini eyenza nihluke komunye nomunye khona-ke na? Awu, ngakho-ke siyakukholwa ukuthi kwakungale ndlela. Manje ake sibuyele emuva nje engxenyeni yokuqala yombhalo, inkonzo yokuqala, futhi ezinsukwini zabangcwele, futhi sibone ukuthi hlobolunile ukukholwa ababenalo, bese-ke silwela lokho ababenakho. Leyo ndlela kuphela yokuqinisekisa. Ngabe kunjalo na? Manje owokuqala owethula ukukholwa iBhayibheli lifuna sikulwele kwakuyiNkosi uJesu Kristu qobo lwakhe. UJohane wayengumanduleli wokukhuluma ngokuza kwakho, kodwa uKristu wayeyikho. UKristu qobo lwakhe nguye owaletha ukukholwa. Ngoba uKristu emhlabeni wayengukumelela kukaNkulunkulu kubantu esivumelwaneni esisha. Qaphelani, uNkulunkulu wathumela uKristu emva kwezinsuku zomthetho, wenza owesifazane ngaphansi komthetho ukuze ahlenge labo ababengaphansi komthetho. UKristu wenziwe inyama yomuntu enguNkulunkulu, uqobo lwakhe u-Emmanueli efakiwe uNkulunkulu kuKristu ebuyisana nezwe kuye uqobo. Futhi ngenkathi wayelapha emhlabeni akazange alandele imicabango yakhe uqobo, intando yakhe uqobo, kodwa wadela intando yakhe uqobo kanye nemicabango yakhe uqobo ukuze alandele umqondo kanye nentando kababa wakhe. Angizanga ukwenza intando yami kodwa intando yakhe ongithumileyo. Niyakubona na? Manje uJesu uza ukuzokwenza intando kababa. Manje-ke uma singabona lokho uKristu akwenzayo, nokuthi hlobo luni lokukholwa alunika abantu noma alushumayele kubantu, khona-ke lokho kufanele kube ukukholwa esukulelwayo. Manje-ke kathi uKristu elapha emhlabeni siyamangala, wazalwa eyingane ejwayelekile nje yomfana, wazalelwa emkhombeni, akazange eze emhlabeni ngokuningi kakhulu okokuba akwenze. Wayengowabazali nje abathobekile, ezalelwe emkhombeni, wakhuliswa, wahamba, futhi wakhuliswa kanye nabantu bakubo. Futhi eseneminyaka engamashumi amathathu budala waphuma waya ehlane, futhi lapho wahlangana noJohane, futhi wabhaphathizwa nguJohane eJordani elalela noma egcwalisa. Wathi uJohane embona eza, wathi ngidinga kubhaphathizwa nguwe, futhi kungani wena uze kimi na? Wathi vuma kalokhu, kodwa kusifanele kugcwalisa kulunga konke. Futhi khona-ke wabhaphathizwa nguJohane, waphuma masinyane emanzini, futhi ubheka amazulu ayemvulekele. NoJohane uyafakaza ebone umoya kaNkulunkulu njengejuba wehla uvele ezulwini futhi ukhanyisa phezu kwakhe. UJohane waqhubeka wathi, bengingamazi kodwa lowo owasho kimi ehlane ukuba ngihambe ngibhaphathize, wathi oza kubona umoya ehla futhi ahlale phezu kwakhe nguye ozobhaphathiza ngomoya ongcwele nangomlilo. UJohane wayenesibonakaliso sokuthi lowo kwakungumesiya. Ngenkathi embona eza, wayazi ukuthi kwakungumesiya. Manje wayengagqokile ngokwehlukile kunoma yiphi enye indoda. UJesu wayengumuntu nje ojwayelekile. IBhayibheli lathi kwakungekho buhle ukuthi simfise. Wayengenjalo, indoda enkulu kangako engamafiti ayisikhombisa, akukho buhle ukuthi simfise. Ngicabanga ukuthi wayengenayo kakhulu imfundo yalelizwe, ngokuba asinakho okuqoshiwe ngaye eke aye esikoleni. Akukho okuqoshiwe embhalweni noma umlando wokuthi wake waye esikoleni. kodwa wayenemfundo kusobala kodwa lapho ayithola khona asazi futhi manje sinokuxoshiwe ngoPawulu Pawulu kwalapho aya khona esikoleni nabange kodwa sinakho ukuxoshiwe lapho uJesu aya khona esikoleni wayengumuntu nje ojwayelekile ekhuluma ulwimi olujwayelekile ulwimi olufana nolusebenzisa emgwaqweni lapho wonke umuntu abantu abavamile bengezwa khona futhi ngakho ke kwakungekho lutho olugqamile ngokubukeka kwakhe nokunye nokunye ukuthi wawungamenza lokho ayeyikho lokho ayeyikho kwakungesikho ngokubonakala kwangaphandle nokuba wayengumuntu wangaphandle kodwa ngaphakathi wayenguNkulunkulu uEmmanuel ubaba uNkulunkulu wayebuye ebuyisana nezwe kuye ngakho ke lapho waletha ukukholwa komKristu manje sizomqaphela yini yamenza wehlukana njengesikhulumi ngicabanga ukuthi akazange abe namandla kangako futhi aphumele emgwaqeni nanjengoba asenza futhi amemeze ngoba iBhayibheli lathi iphimbo lakhe lalingezwakali emgwaqeni nomhlanga ofecekileyo nefilaski elithunqayo nokunye nokunye njengoba umprofeti asho ukuthi uyoba njalo ngakho ke wayeyinto ethize nje ngokukhuluma kwakhe okwabamba inhliziyo yabantu nokho kwakungadingeki ukuba abe namandla ngakho ekuboniseni kwangaphandle kodwa kwakukhona ukuthi ize phansi ekukhulumeni kwakhe okwathatha izinhliziyo zabantu bengihlale ngikuthanda kanjani ukuzwa abefundisi abakhulu bekhuluma nokuthi ngithanda kanjani ukubezwa kodwa bengihlale ngizibuza ukuthi ngangiyozizwa kanjani ngimi lapho ngalelo suku lapho uJesu elula izingalo zakhe wayesethi wozani kimi nina nonke enikhathaleyo nenisindwayo ngizoniphumuza oh bengingathanda ukuba ngakuzwa lokho Bengingathanda ukuba ngamuzwa ngenkathi ehlezedwa leni mhlasimbe entabeni lapho anikeza khona intshumayelo yakhe entabeni futhi ngimlalele wathi babusisiwe abahlanzekile enhlizweni baya kubona uNkulunkulu nibusisiwe nxa abantu benizingela benigcona ngalo lonke uhlobo beqambamanga ngenxa yegama lami jabulani futhi nithokoze ngokwedlulele ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini Ngokuba ngokunjalo babazingela abaprofeti ababe phambi kwenu niyabo Oh bengingathanda ukuba ngamuzwa ishumayela lokho kodwa njengoba bengivame ukuthi mhlasimbe bengingeke ngikuzwe lokho kodwa nginethemba lokuzwa lokho awu wenzile inceku yami enhle nethembekile uma nje ngingezwe ukuthi yilokho kuphela lokho kuzozonganelisa kahle Kapelani ngekathi lapha emhlabeni uPetro wathi ezenzweni isahluko sesibili emva kokuba isemukele umbhapathizo kamoya ongcwele wathi Nina madoda kwaIsrayeli lo Jesu waseNazaretha indoda efakazelwe nguNkulunkulu phakathi kwenu ngani na ngesayense yakhe yezenkolo na qhabo ngokuma kwakhe okukhulu ebandleni na qhabo ngeziqu zakhe naqhabo noma ngenkulumo yakhe enhle kakhulu naqhabo nina madoda kwaIsrayeli uJesu waseNazaretha indoda efakazelwe nguNkulunkulu phakathi kwenu ngezibonakaliso nezimangaliso ukuthi uNkulunkulu wazenza ngaye phakathi kwenu konke eniyikho nonke bangufakazi he lokho kwakusuka ngqo ehlombe kwakungenjalo na wathi nina ngezandla ezimbi nibethele inkosana yokuphila kodwa uNkulunkulu wayivusa futhi Amen ngiyakuthanda lokho wathi nambethela kodwa kunakwenzeka ukuthi ufanele abe ngumphathi wobufa ngakho ke ubufa kwadingeka kumthukulule futhi uvukile kwabafileyo futhi thena singofakazi bakhe Amen kungakho lezi zinto zenziwa isibonelo indoda engenamandla esangweni yaphulukizwa wathi ngokukholwa egameni lika Jesu Kristu le ndoda iphilisiwe niyabo Ikosana yokuphila enayibethela wathi uNkulunkulu wayiqinisekisa wayengena lutho wayengeyena umuntu omkhulu obukeka njengenkosana wayengeyona iyalezi zinto ezibhekwa izwe kodwa uNkulunkulu wayenaye ngoba wafakazisa ukuthi wayenaye ngaphambi kwenu nonke ngezibonakaliso nezimangaliso azenza phakathi kwenu nonke Yilokho abapostoli ababekucabanga ngokukholwa komKristu lenzani izinga lombuso omkhulu wesonto abafarisi nabasadusi izinkantolo ezinkulu zeSanhedrin elingalesela ezigidini ezimbili zabantu na bathumela ummeleli ngobusuku obubodwa eNikodemu wafika ebusuku abanye benu bayamseka ngokufika ebusuku wagcina efikile nikwenzile na ngabe wenze okuningi njengo Nikodemu na wagcina efikile lapho wafika kuJesu.
And when he comes, look at him now, a scholar.
Kulungile futhi lapho efika mbuke manje isifundiswa siza kumuntu owayengenayo idiploma kwakuyisicukuthwane esiza esichakeni ukuthola ulwazi. Nansi indoda eneziqu ezinkulu yeza kumuntu owayengenazo iziqu kwakuyisihlakaniphi esidala kanye nothisha ziza kumfo omncane ukuzofunda ngokuphila kuphakade. Uyawubona umehluko na? Manje weza edabula izihosha ebusuku ekhuphuka ngenxa yebandla lakhe nokunye nokunye. Kodwa Nikodemu, laleleni, wakhulumele ibandla inkantolo yeSanhedrin ngethempeli ngabafarisi ndabasadosi namaSanhedrin nokunye. Wathi, siyazi Rabi noma mfundisi, siyazi ukuthi wena ungumfundisi ovela kuNkulunkulu, thina ubani uthina na? Thina maJuda thina basezinkantolo thina basemasikinagogeni esakuhlupha sihlekisa ngawe futhi sikuhleka. Kodwa siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu. Ngani na? Ngoba uyindoda eyiqhalaqhala nenkulumo enkulu iphimbo elimnandi na? Chabo. Nikwazi kanjani-ke na? Siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu ngokuba akukho muntu ongenza izinto zenzayo, izimangaliso zenzayo ngaphandle kokuthi uNkulunkulu enayo. Babazi ukuthi lowo kwakunguye, kodwa ngenxa yobandlululo, ubugovu, ukungakulungeli ukuba nokuzidela ukuze ulahle kwakho uqobo okukuzungezile futhi wemukele yena, lokho baqonda ukuthi kwakungoku kaNkulunkulu. Leli dolobho funda amaphephandaba ungena emhlanganweni awunazaba, bayazi ukuthi uNkulunkulu usezansi lapha ehamba futhi enza izimangaliso. Abantu abahleka ukuphulukisa kukaNkulunkulu bahleka ibandla likaNkulunkulu ophilayo ukutheni banengqondo encane, banazaba, bayazi phansi ezinhliziyweni zabo ukuthi lelo yiqiniso. Bayesaba ukukuvuma, besaba ukuthi bazolahlekelwa ukunye ukuhlonishwa kwabo emphakathini. Ngingamane ngilahlekelwe yikho konke ukuhlonishwa kwami emphakathini futhi ngizuze izulu. Bungeke na ngokusobala ngangike nalo udomoni le nhlayiswano engangingalahlekelwa yilo. Kodwa uKristu wangingenisa futhi manje sengingumntwana. Bukani ukuthi wayeyini ngathi yena engcebweni yakhe waba mpofu ukuze ebumpofini bakhe singaba ngabacebile. Ekungafini kwakhe waba yinyama ukuze athathe ukugula kwethu ukuze ekuguleni kwakhe singaba nempilo. Kuzo zonke izono zami waba wayengena sono futhi wathatha isono sami ukuze ngingabi nasono, waba yimi ukuze ngibe nguye. Ezulwini umi engowami nommeleli wakho, khona-ke uNkulunkulu akabheki kithi, ubheka ummeleli wethu. Oh, akumangalisi lokho na? UKristu emesikhundleni sethu esimele phambi kukaBaba. Wake waye kuthethweni kwecala lasenkantolo na? Ummeleli uma njengommeleli wethu emi ukubanxuse. Ubani owazi ukwenza okungcono kunokuba azi? Ngenkathi eyiyona kanye indodana kaBaba emi ebukhoneni bukaNkulunkulu ukunxusela icala thina zoni futhi uma sizovuma. Ecebile nokho waba mpofu ukuthi ngobumpofu bakhe singenziwa sicebe. Sicebile ngani na? Imali naqhabo. Sicebile ngezibusiso zasezulwini, izinto zikamoya, thina esake saba mpofu manje sesiyaceba ngobumpofu bakhe. Kapeleni wazihlubula yena uqobo wazijoba yena uqobo wehla lowo mkulu ubuNkulunkulu ovela phezulu ha ekuthintshisweni wehla futhi wazehlisa yena uqobo wazijoba yena uqobo emzimbeni wenyama ukuba hambe phakathi kwabantu ukuzwa ukuqalekiswa nokuthuka kwabantu uzwa izinhlungu zokugula nokufa phezu kwakhe ukuthi kukho konke lokho hayi ngoba wayefanele kwenze kodwa ngoba uthando lwamqhubela kukho ukuthi wayenze konke lokho futhi wayegula futhi enezinkathazo wena ukuthi ingabe wayegula na impela akazange enze kungokwakhe yena uqobo isitatimende sakhe uqobo futhi wathi bangasho yini kimi ngiyangazi laphe na
He bore our sicknesses.
Impela wathwala izifo zethu usizi lwethu usolo sethu usizi lwethu niyabona ukuthi wayeyini na manje lowo yilowo abapostoli abakhuluma ngaye yilowo uNikodemu akhuluma ngaye ake sibone ukuthi wayeyini hlobuluni lommeleli alwenza ekukholweni komKristu na Ngikathi lapha phezu komhlaba akazange azithethele igama kuye uqobo ibhayibheli lathi akazange azenzele idumela lakhe uqobo izikhathi eziningi ngiye ngacabanga lokhu indoda eyenza ipuleti lamanga yenzela amazinyo wenza idumela kulo kodwa umuntu owenza amazinyo angempela akenzanga adumela ngayo uqobo indoda eyenza umlenze wokwenziwa yazenzela igama kodwa umuntu owenza umlenze wangempela akazange azenzele idumela lakhe uqobo niyabo
Dressed himself and come down to save you.
Wavele wazihlubula futhi wehla ukuze asindise mina nawe ukuphulukisa wena nami inyanga enkulu uNkulunkulu wezulu ongafiyo.
Clothed himself in flesh in order to anchor sickness in his own body.
Wazembesa enyameni ukuze agxilise ukugula emzimbeni wakhe uqobo ukuba asuse ukugula kwethu. Akwaziwa neze nje amagama awakwazi ukuzwakalisa lokho okuyikho ngempela lokho uNkulunkulu asenzela khona kuKristu Jesu. Ngesikhathi lapha emhlabeni akazange azeqhayise ngayo uqobo ufika engazi lutho ngaphandle kwalokho intando kaBaba uyayizokwenza. Waphiwa izinto ezinkulu ngisho loSathane wamtshela ngizokunika yonke imibuso yezwe futhi ngikwenze inkosi phezu kwayo uma uzowaphansi futhi ungikhonze. Wathi suka Sathane kulotshiwe ukuthi wokhuleke inkosini uNkulunkulu wakho futhi umkhonze yena yedwa impela wayengaba nayo yonke imibuso yomhlaba uzoba nayo noma kanjani uba yindlalifa yayo uyindlalifa yazo zonke izinto futhi siyizindlalifa kanye naye nezindlalifa kanye naye embusweni babusisiwe abahlanzekile enhliziyweni ngokuba baya kubona uNkulunkulu babusisiwe bamnene ngokuba baya kudla ifa lomhlaba leyo yintshumayelo yakhe lokho asinika khona izithembiso zakhe kwakunguye lowo manje mqapheleni njengoba yena lapha emhlabeni sibona umunye womsebenzi wakhe Ake sibone ukuthi wayesho ukuthini ekukholweni komKristu manje nangu lapha umfundlana wabo bonke ubuKristu inhloko Isiqalo umsuka wokukholwa komKristu kwakunguJesu Kristu indodana kaNkulunkulu isiqalo sekukholwa komKristu Indawo yokuqala yaso sonke isintu seminyaka yonke ukuba sibheke kuleyo ndawo yokuqala futhi siqale kusukela lapho wayisibonelo kithi ngabe kunjalo na ngenkathi isahluko seshumi nantathu uJohane ngcwele ngenkathi kulethwa ukugezana ezinyawo futhi wathi bekisisani njengoba uPetru ozidlayo lo Petru wayenjalo evikelwe engahleniphi wema lapho njengokhololo oqinile futhi wahamba wakhuphuka ukuze ageze izinyawo zikaPetru wathi awusoze ugeze izinyawo zami ohe sinabaningi balabo namuhla awusoze ugeze izinyawo zami uJesu wambeka wathi awu uma ngingakugeze awunasabelo nami uPetro wathi kodake nkosi kungabi izinyawo zami kuphela kodwa izandla zami nekhanda wathi ukumkhipha isitashi akwenzanga na wo ndingawabone lawo mazwi anomusa eqalaza uPetro futhi ethi manje uma ngingakwazi ukukugeza awunasabelo nami uma ungakwazi ukulandela umyalo wami uma ningenakuyenza intando kaBaba Petro ngiyakuthanda kodwa ufanele wenze lezi zinto lokho kuyingxenye yokukholwa komKristu Wathi seqedile ukugeza izinyawo zabafundi wahlala phansi wathi manje ningibiza ngenkosi nomfundisi futhi nithi awu ngokuba ngiyikho uma ke mina inkosi nomfundisi wenu nginigezile izinyawo zenu nifanele nigezane ngokuba ulaleleni
For I have given you an example that you should do to each other as I have done.
Ukuba nginike isibonelo sokuba nenze omunye kumunye njengalokho ngenzile kini. Waye isibonelo sobuKristu, waye ngubuKristu, waye isifanekiso sethu. Ungalinge uzame ukufanekisa impilo yakho ilandele umshumayelo othile, ilandele umKristu othile, ilandele indoda ethize enkulu yenkolo lapha emhlabeni, kodwa fanekisa impilo yakho ilandele uKristu.
He is your example. He set an example. He lived an example.
Uyisibonelo sakho, wabeka isibonelo, waphila isibonelo futhi wasethula ebandleni. Wo ngethemba ukuthi lokho kuzika kujule kakhulu.
The people don't want to hear the gospel.
Kungani abantu bengafuni ukuzwa ivangeli nani yabo qaphela cilisa phansi ujule. Wathi wayisibonelo manje siyambona bekusizani ukuthi sibonile sini asibekayo waphuma ethi akukho engingakwenza ngesingami. Futhi ke omunye weza kuye ethi ukunganaki kancane waqalaza phezu kwezijameli noJesu emi lapho wamqalaza wathi wena ngumIsrayeli okungekho nkothiso kuye. Ngenkathi uFilipu ehamba futhi wathola uNathaneyeli phandle ngaphansi kwalowo muthi ekhuleka, wambuyisa wathi woza ngapha ngifune ukukukhombisa ukuthi ngubani esimtholile, uJesu waseNazarete indodana kaJosefa. Futhi lo muntu ozidlayo wathi ngani kungaba khona into enhle vele eNazarete na? Wathi woza ubone, leyo indlela ezedlula zonke yokuthola, hamba uthole. Wathi woza ubone, awu ufika laphaya niyazi indoda elungile, indoda eziphethe kahle eqotho. Njengoba izinsuku lulude futhi wenyukela lapho phambi kukaJesu emiphandle lapho esixukwini noJesu eqalaza, sengiyacabanga ngenkathi ezwa uJesu noma imbona ekhulekela abanye abagulayo noma ukuthize, inhliziyo yakhe iqala ukuncibilika kancane. Uyazi ngiyamuzwa cishe impela esho izwi kuFilipu, awutsho Filipu, lowo mfo wehluke kancane kumshumayeli ojwayelekile simbonayo. Oh he, ngabe wehlukile? Wathi wehluke kancane, ngithi ukuthanda indlela akhuluma ngayo. Ngizondataneyeli ethi awu ngicabange ukuthi uzoshintsha umqondo wakho ngenkathi umbone futhi uthole ukumuzwa kancane ubudlulisa umbono wakho emuva ezansi lapho. Wathi ngeke kube khona lutho oluhle luvele eNazaretha. Cishe ngaleso sikhathi uJesu ephendula ikhanda lakhe elithandekayo, amehlo akhe amakhulu athambile ebuka ngaleya. Wathi bheka umIsrayeli okungekho nkohliso kuye, bamnyakazisa lokho. Wathi mina na? Wathi ungaze kanjani mfundisi noma rabi na? Wathi ngaphambi kokuthi uFilipu akubize ngekathi ungaphansi kwesihlahla ngakubona, naso isibonelo sobuKristu kunjalo. Wahlangana nowesifazane emthonjeni, wayesebamukisa abafundi, bangena emzini ukuyothenga ukudla umphako. Kwathi bona besahambile uJesu azi ukuthi owesifazane uzoza, ngoba wathi akenzanga lutho ngaphandle kokuthi babambonise. Usuka eJerusalema ahamba uphume uqonde uye eJerikho, kodwa yena wenyuka ngendlela yaseSamariya. Ngiyamangala ukuthi kungani wayenesidingo sokudlula ngaseSamariya. Ngiyamangala ukuthi kungani waphumela lapho wahlala emthonjeni nowesifazane waphuma ezokha amanzi futhi wathi ngiphuzise. Wathi ngana kulona isiko kuba amaJuda acele amaSamariya kunjalo. Wathi kodwa kuba bewazi ukuthi ubukhulubani bani ubuyocela kimi amanzi futhi bengizokunika amanzi ongezanga lapha ukuzowakha. Ngani wathi umthombo ujulile nokunye nokunye. Wathi hamba ulande indoda yakho khona ngo ephuzwini, hamba ulande indoda yakho, ileyo inkathazo yakho. Wathi anginayo indoda. Wathi kunjalo unayo isihlanu. Ngani wathi ngiyabona ukuthi ungumprofeti mnumzane. Wathi ngiyazi lapho uMesiya efika angenza lezi zinto, kodwa wena ungubani na? Wathi nginguye okhuluma nawe. Amen. Naso isibonakaliso sobuKristu, nakho ukukholwa babenakho, naso isibonelo. Ngani wagijima wangena emzini uJesu uyangena, akazange enze noma yiziphi izimangaliso noma enze noma yiziphi izibonakaliso zakhe. Wavele wakhuluma nabantu bathi siyakukholwa, siyakukholwa, hayi ngoba usifazane ethe wena uyayazi imfihlo yempilo yakhe, kodwa ngoba sikuzwile ukukhuluma siyakukholwa. Yingakho thina qaphelani ukuthi kwenzekani kamuva kancane kulowo muzi. UJesu waqhubeka qaphelani lolo uhlobo lokuphila eluphila. Wedlula echibini laseBethesda, ngasechibini njalo lapho kwakulelo khona abantu ababuthakathaka, izinyonga, izishosho, izimpuputha abashwabeneyo. Manje bheka uyakholwa ukuthi uJesu wayenesihawu na, wayegcwele uthando, kodwa kufana nabantu ngezinye izikhathi othandweni bayakhohlwa ukuthi hlobo loni lothando abakhuluma ngalo. Uthando lwefiliyo kanye nothando lwe-agapao olulodwa lolubili uthando, kodwa olulodwa uthando lwaphezulu kanti olunye uthando lapha emhlabeni. Njengoba bengikhuluma nentatheleni namhlanje ngathi uthando lapha phansi, uthando lomuntu lungakwenza udubule indoda ngenxa yomkakho, kodwa uthando oluvela phezulu lungakwenza ukhulekele umphefumulo wayo olahlekile okuhluke kakhulu. Nebo olunye lwalo uthando phansi lapha kuleli zinga uthando lomuntu, kanti olunye uthando oluvela phezulu nozwelo olubuka phezulu kwesixuku bese luthi, wo, ungempulukise lo muntu uyagula usesidingweni esinjalo, lena yindoda elungile siyayazi, pulukisa le ngane encane, buka lolo uzwelo lomuntu. Kodwa kwangempela nakhu uzwelo lwangempela lobuNkulunkulu ngokwenza intando yalowo owakuthuma ukuba ukwenze. UJesu wedlula kubo bonke abagulayo nabahluphekileyo nabakhubazekile, waya laphaya wafica indoda ilele phezu kombhedo, wathi, ungaphiliswa na? Wathi, ngiyakwazi ukuhamba lapho ngehlala echibini, ngani omunye ungcono kancane kunalokho engiyikho amanyathelo ngaphambi kwami? UJesu wathi, manje buka. UJesu wayazi ukuthi wayelele lapho wayesegule iminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalombili, enalesi sifo iminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalombili, kungani engaphulukisa umuntu onjalo na? Wayenza intando kaBaba, futhi wamthola wathi, thatha uhlaka lwakho ungene endlini yakho. Wagoqa uhlaka lwakhe futhi wenza lokho uJesu ayemyale ukuba kwenze, waqhubeka ihamba. AmaJuda amthola uqala ukumbuza, bamngenisa ecaleni, uJesu walethwa ecaleni. Leleshumi nesishiyagalolunye leso yisahluko sesihlanu sikaJohane ngcwele nevesi leshumi nesishiyagalolunye. UJesu ngenkathi ebuzwa, ngiyazi buza ukuthi babeyombuza ngani uJesu. Okokuqala, ukuphulukisa ngeSabatha. Into elandelayo, kungani ungabaphulukisa ezansi lapho na? Yehlela lapho futhi ubasindise bonke uma ungakwenza. Lalelani ukuphendula kukaJesu, wathi, ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, indodana ingenze lutho ngokwayo kuphela lokho uBaba angibonisa khona. Engibona uBaba ekwenza, uBaba uyangibonisa, bese ke ngiyahamba ngikwenze. Ngamanye amazwi, uJesu akenzanga lutho kuye uqobo waze wabona umbono walokho uBaba athi kwenze, khona-ke wahamba futhi wakwenza. Lobo ubuKristu, ukwenza intando kaNkulunkulu. Lokho kwakungukuphila kwakhe, lokho uJesu akwenza. Manje wathini ngenkathi emuka na? Silwela ukukholwa okwanikelwa kwabakanye, kufanele kuvele ndawana thize uma kunikelwa kwabangcwele. Ngabe kunjalo na? Ukukholwa okwanikelwa kwabakanye kwabangcwele, ngubani owakunikela na? Wathi, kuseyisikhatshana izwe lingabe lisangibona, nokho niyongibona ngokuba ngiyoba nani ngisho kini kuze kube sekupheleni kwezwe. Nezinto engizenzayo nani niyakuzenza, ngisho nangaphezu kwalokhu ngokuba ngiya kubaba wami. Niyakuthola na? Kwakuyini na? Ukukholwa ekumele wakunikela ebandleni ukuba likuyise emikhawulweni yomhlaba. Amen. Wongethemba ukuthi uzokwehla ngempela ngaphansi kwesikhumba sakho. Bheka uhambo lwakho lwesihlanu ohlangothini lwesobunxele. Qaphelani, lokho kwakuukukholwa uJuda ayekhuluma ngakho, lolo hlobo lokukholwa, izinto uJesu azenza, ukukholwa ayenakho kuNkulunkulu. Wanikela leyo nto efanayo kwabangcwele, ngoba wathi, izinto ezifanayo ngizenzayo nani niyazenza. Haleluya, ngiyethemba ukuthi kulungile. Qaphelani, izinto engizenzayo nani niyakuzenza, nginikela lokhu kini, kodwa ngaphambi kokuba ube nakho, kubukela lapho emzini waseJerusalema futhi nilinde isikhashana. Ngizothumela isithembiso sikaBaba phezu kwenu, ngizobuya ngizonibona maduze nje, ngikhuphukele eCalvary, bazongibethela ngiphendulelwe ezandleni zabezizwe. Abantu ababi bazongibethela, kodwa ngizovuka ngosuku lwesithathu, khona-ke ngiyabuya futhi. Ngakho-ke lindani emzini waseJerusalema, Luka 24:49, lindani noma nilinde phezulu emzini waseJerusalema ngaphambi kokuba niye ezweni lonke naleli vangeli. Ngifuna nikhuphukele emzini waseJerusalema futhi nilinde lapho ngize ngifike. Ehe. Uma nguye, ozo bagini, wagu nguye wafigaye sasi mweni sika moya. Kupukani nilinde ngokuba ngizo ni chumele sichembiso. Ubaba anichembiso sonya, ngizo sichumele pezgwini. Kwenye kia ngizo banani ngibe gini, yonge njela guze kubese kupele nikwezwe. Kuchi ngizo bagini, ngenza hizi ndo zifanayo, enga zenza kikachi gizela kwa gulo mzimba. Ngizo buyele mzimbeni wami wa sizulwini, ngenza ndo ifanayo, ni ya gubona na? Ngokuba ukuphela kwento ukufa kwakhe kwaba seCalvary ukusindisa isoni futhi aveze ebandleni amandla noma igunya nokukholwa ukwenza izinto ezifanayo azenza noma ukuvula inhliziyo ukwenza umgodi ukuthi iqobo lwakhe abengahlala kuwo ngethemba ukuthi niyakubona. Kapelani, sizobona uma kwenzekile kulungile ngekathi ehamba nomoya ongcwele ufika ngosuku lwePentecoste. Kapelani, masinyane umfo omncane ogama lakhe linguFiliphu bonke begcwele uKristu wehlela eSamariya lapho uJesu wayengenzanga khona izimangaliso kodwa watshela usifazane esambulweni sobukulukulu ngalokho okwakungalungile kuye nokunye nokunye wehlela lapho futhi washumayela futhi wenza izimangaliso futhi wakhipha amademoni futhi baba nenjabulo enkulu emzini lokho kwaba ukukholwa okwanikelwa kwaba kanye kwabangcwele. UPetru emva kokuba esecwaliswe ngomoya ongcwele wayephumile ohambweni ngolunye usuku wenyukela esiqongweni sendlu ukuba linde idina cishe waye ngenazo isindo sasekuseni ngoba wayelambile futhi besalungisa ezansi lapha ngasolwandle nendlu kaSimoni umshuke. USimoni Petro wakhuphukela phezu kwendlu okwakuwumkhuba empumalanga okulala phezulu phezu kwendlu ukudla phezu kwendlu nakho konke. UPetru wakhuphuka futhi wahlala phansi futhi wayephumule isikhashana futhi ngenkathi esaphumule wayengummeleli wokukholwa. Kuzomeleke siphuthume manje sekuvele kuyihora lesishiyagalolunye sengivala lalelani. Wayefanele amele ukukholwa ngokuba uJesu wayemtshelile ukuthi wayezokumela ngakho khona-ke lapho esefikelwa yisithongwana. Ngiyazibuza ukuthi wangela kusiphi isimo, iBhayibheli lathi wayenesiyezi. Namuhla bayothi nango okhonza imimoya yabangasekho. Afikele isiyezi futhi esiyezini wabona umbono. Wawumtshelani lo mbono na? Yona impela intando kaNkulunkulu, into efanayo eyenzeka kuJesu waseNazaretha. Wathi manje bheka Petru, ngifuna ukuphuke, kukhona amadoda azayo akulindele manje futhi ngikubonise lo mbono waleli shide ligcwele izinto ezingcolile. Futhi uPetru wasukuma wathi ho qabo, angisoze ngadlala utshe olungalungile. Wathi akuzange kungene neyodwa into engcolile emzimbeni wami. Wathi ngeke ngikudle. Wathi ungakubizi lokho ngokujwayelekile nokungahlanzekile engikuhlanzile. Wathi manje Petru, awuqondi umbono kodwa kunamadoda amabili akulindile. Sukuma futhi uqhubeke nawo ungangabazi lutho. Oh, kukhona ukukholwa okwanikelwa kwabanganye kwabangcwele leyo ndlela abenza ngayo ngakho. Ngakho-ke uPetru wasukuma mhlasimbe akazange adle ngisho idina lakhe futhi wahamba wakhuphuka futhi uKhoneliyu wayewubonile umbono futhi wayesebize bonke abantu bakubo abakhethiweyo wabangenisa wababeka mhlawumbe wathatha ibhentshi lokuwashela nakho konke wadonsa izihlalo wayesehlalisa bonke abantu nxa zonke. Lo Petru wangena futhi uqala ukufakaza futhi ebatshela ukuthi umoya ongcwele wehlela kanjani phezu kwabo ngosuku lwePentecoste. Kwathi uPetru esakhuluma lawo mazwi umoya ongcwele wehlela phezu kwabezizwe. Lokho kungukukholwa okwanikelwa kwabanganye kwabangcwele. Base beqala ukukhuluma ngezilimi bonke futhi bebabaza uNkulunkulu futhi badumisa uNkulunkulu benohlobo olufanayo lomhlangano njengoba benze kusuku lwePentecoste. UPetru wathi singenqaba yini namanzi sibona ukuthi laba bamukele umoya ongcwele njengoba senze kuqaleni na? Ngakho-ke wabayala ukuba babhaphathizwe egameni leNkosi futhi walinda nabo izinsuku eziningi. Ngalesi sikhathi kwaba indoda engenandaba kakhulu uPawulu eneziqu zobuciko kanye nedidi kanye ne-PhD owayazi konke ngayo yonke isayensi yezenkolo. Wathi ngizothatha leso sikejane sabantu futhi abantu abahlanyayo. Yilokho akusho ukweduka. Uyini umuntu odukile? Imbuka na? Isiwula ohlanyayo. Wathi ngizobabopha bonke abazi nokuthi bakhuluma ngani. UPawulu wayephansi lapha ezingeni levelo ene-PhD yakhe. Niyabo, wayengazi wayenokukholwa kobuhlakani kodwa wayengenakho ukukholwa kobunkulunkulu. Kunomehluko omkhulu kimi ekubeni nokukholwa kobuhlakani kunokukholwa kobunkulunkulu. Kulapho nina bangane bami be-Baptist nehluleka khona ukuqhubeka nithola ukukholwa kobuhlakani ngalokho, kodwa kufanele kube yisambulo sobunkulunkulu sikaJesu Kristu kuwe esisusa isono enhliziyweni. Ukukholwa kobuhlakani akwenele, lokho kulungile, kodwa kukuletha kumoya ongcwele kuphela. Umoya ongcwele uyise ihlakalo somuntu oseqoso kuzalwa, ukuzalwa okusha, ukuzalwa kabusha, ukwenza isidalo esisha kuKristu. Qaphelani, uPawulu wagxumela egashini lakhe lokugitshelwa futhi wahleta Moseku nezincwadi ezithile ezivela kumpristi omkhulu, wathi ngizobabopha bonke labo bahlubuke, ngizobabuyisa. Buka ukuthi ivangeli lase lisabalaliswe kanjani, alizange lihlale njengoba linjalo namuhla. Mfowethu, lapho bebona imisebenzi kaNkulunkulu yenziwa yilabo apostoli basuka bahamba babevutha ngempela, babenza okuthile. Mhlasimbe imvuselelo kaFilipi yaveza into enkulu futhi le ngaleya uPawulu esendleleni yakhe eDamaseko esuka eSamaria eya ngale eDamaseko, uNkulunkulu wayeseyibizile indoda futhi wayigcwalisa ngomoya ongcwele futhi wayinika isiphiwo sokuhlukanisa. Igama layo kwakungu-Ananiya. Ngakho-ke uPawulu esendleleni yakhe edla lokho kungukukholwa okwanikelwa kwabagange kwabangcwele. UPawulu esendleleni yakhe ehlayo egabadela ehashini lakhe lokugitshelwa elikhulu elidala, ethuza nje ememeza izinto ezinkulu kakhulu ezindala. Ha, linde ngize ngifike ezansi lapho izinsongo ezinkulu ngizobanakekela, ngizomisa wonke lowo msindo lapho naleyo mibono nalokho konke lokho kuprofetha ngizobeka ngizokuqeda. Futhi ngaleso sikhathi insika yomlilo eyahola abantwana bakwa-Israyeli ingagaze ibonakale phambi kwakhe, kodwa yambhibiza ebusweni ngqo yase imlahla phansi ehashini lakhe. Amen. Uqala ukuziginga wabheka phezulu futhi kwakukhanya kakhulu nxa zonke kuye. Insika yomlilo efanayo ukukhanya okwakhanya phansi ngamandla kunelanga kokwalo, phakathi nokushisa kwalo. UPawulu wanikina ikhanda lakhe wathi, "Sawulo, Sawulo, ngizingelelani na?" Wathi, "Nkosi, ubani engimhluphayo na? Yeka umehluko." UNkulunkulu wathi, "Manje niyabona ukuthi ngizomenzani na? Ngizomenza isitsha, ngizomenza angikhonze. UNkulunkulu unendlela yokwenza izinto, niyazi." Ngakho-ke wathi, "Manje sukuma, yima ngezinyawo zakho futhi wehlele emgwaqeni othiwa uqondile." Leyo indawo enhle yokuthatha uphendukile omusha. Futhi wathi, "Yehlela eDamaseko, umgwaqo othiwa uqondile." Manje sengiyambona uPawulu engena endaweni ethize lapho wayesethi, "Ninikazi, ikhanda lami libuhlungu, amehlo ami angiboni nhlobo, ukukhanya kancane futhi ngisesibone esibi kangako." Wathola ikamelo elincane futhi walicasha lapha yayihotela futhi wangena lapho. Futhi usuku lonke wakhuleka ethi, "Nkosi Jesu, ngisavele ngikhephule lezi zincwadi ezindala uAnaniya anginika zona. Angisafuni ukwazi lutho ngazo, ngifuna ukwazi kakhulu ngawe Nkosi." Futhi kwakukhona umshumayelo omdala ezansi lapho owabona imibono gama lingu-Ananiya. Niyabo, ukukholwa ukwanikelwa kwabagange kwabangcwele wakuthola kanjani na? Niyabo, ivangeli lase lishinyayeliwe. Futhi u-Ananiya wabona umbono futhi wabona indoda igama layo linguSawulo ilele endlini iginqika futhi iphendukaphenduka futhi ikhala futhi iqhubeka. Inkosi yathi, "Ananiya, yehlala lapho emgwaqeni othiwa uqondile futhi ubeke izandla zakho phezu kwakhe ukuze abuye abone futhi apulukise futhi emukele umoya ongcwele." Yini na? UNkulunkulu wabonakala embonweni ku-Ananiya. Ukukholwa okwalethwa kuJesu imiphumela eza nayo yavezwa ebandleni. Wathi, "Yehla manje ubeke izandla zakho phezu kwakhe uzokwamukela umoya ongcwele futhi amukele ukubona kwakhe." UNkulunkulu usambule kubantu, "Hamba ubeke izandla zakho phezu kwalona, utshele lona, ukhulume nalona, wedlulele ngapha kulowo ukubona kubo bonke ubusuku." Amen. Wathi, "Yehla ubeke izandla phezu kwakhe." Wathi, "Nkosi, ngizwile ngalo mfo." Wathi, "Uyaphuma asongele futhi sizwa ukuthi unezincwadi ezivela kumpristi omkhulu." UNkulunkulu wathi, "Beka, uyakhuleka." Lapho ephuma embonweni, "Sengiyambona esula amehlo akhe futhi ezibuyisela isimeni sakhe esejwayelekile futhi wafinyelela futhi wathola iphepheli lakhe njengoba kwakunjalo umbhalo wakhe futhi wawufaka ekhwapheni lakhe futhi nangu yehla ngomgwaqo ebheka phansi emgwaqeni othiwa uqondile. Wathi, "Manje ake sibone, ngibonile kulowo mbono indlu eyayibukeka ngendlela ethize. Ukuphi na? Uyahamba udlula ipaki yedolobha izansi, wedlula kasekantolo, uyaqhubeka wedlule ezinagogweni ehamba futhi lapha wathi ho yiloko ke ileyo indawo engiyibonile embonweni wenyukela lapho futhi ngongoza eminyango uyavula futhi uyangena nakho kulelo sawu lomdala phakathi lapho ezigenga futhi eqinisika ikhuleka wasalila kuye wayesethi mfowethu Sawulu amen mfowethu Sawulu ubone umbono wehla uwubonanga na inkosi uJesu ibonakale kuwe phezulu lapho ngitha uSawulu ethi ungazi kanjani na ngani ubonakale kimi ezansi lapha futhi wangitshela konke ngakho lokho kungukukholwa kwanikelwa kwabakanye kwabangcwele wathi wangihlangabeza ezansi lapho futhi wangitshela ukuthi ngenyukele lapha futhi ngibeke izandla kuwe ukuze uphulukiswe kanti futhi ukuthi ungemukele umoya ongcwele ngokuba yena ukukhethile hohe nakho lapho ukhona futhi wabeke izandla zakhe phezu kwakhe futhi wakhuleka lapho yena uNkulunkulu wamcela ukuba kwenze futhi amehlo kaPawulu aphulukiswa futhi wamehlisela emfuleni ngo futhi wambaphathiza ibize igama leNkosi egeza izono zakhe futhi uPawulu wabizelwa evangelini lokho kukholwa kwanikelwa kwabaganye kwabangcwele uPawulu emi lapho ngobunye ubusuku eyisiboshwa ebuya emikunjeni yaseRoma yakudala ngama endaweni lapho abanquma khona ikhanda lakhe futhi bamphonsa ngefasitele esiseleni kushisa intize yakho lapho uPawulu etilongweni ephuma wafakwa emkunjini omdala uwela uthwele ukolo futhi endleleni yakhe phandle lapho watshela abantu wathi ngizwa sengathi akufanele sisuke lapha eKrete futhi siphumele lapho wathi ngesaba ukuthi nizobanga inkathazo ya ubani lesi siboshwe empeleni na bemkhahlele ohlangothini lomkhumbi futhi izinsuku eziyishumi nane nobusuku esivunguvungwini esikhulu wonke amathemba ukuthi uyoke asindiswe ayengasekho baphonswa emuva naphambili futhi kwaphuka inalithi yenkombandlela konke insika yawa futhi isimo sinjepho oseyile abadala badatshulwa baba yizintambo futhi wonke umuntu wayeklabalasa futhi ekhala futhi wonke amathemba ukuthi bayoke basinda engasekho nangu uPawulu eboshwe ngamaketanga ezandleni zakhe nasezinyaweni zakhe ngobunye ubusuku wehlela endaweni ephakemeyo mhlasimbe phezulu endaweni onqenqemeni wakhaza wabuyela endaweni encane wayesevala umnyango njana elimfihlo futhi waqala ukukhuleka mhlasimbe obusuku bonke kulukunqu ngakusasa kuzeli uzwa amaketanga ekhenceza ikhubuka ngezitebhisi nangu uPawulu eza emiphandle xawula izandla zakhe zinamapoto avela emaketangweni ngenxa yokushumayela ivangeli elwela ukukholwa okwanikelwa kwabanganye kwabangcwele namaketanga ezandleni zakhe Bega uma shumayela futhi kulwela uNkulunkulu uzomvuza ngakho nango nezandla zakhe kanjalo wathi umzuzwana nje umzuzwana nje imali sibindi nonke Nomkhumbo mdala uphonswa emuva naphambili imani sibindi ngokuba ingelosi kaNkulunkulu engiyinceku yakhe imeduze kwami izo lobusuku kungahle ukuthi bekuyinsika yomlilo angazi ukuthi bekuyini kungenzeka ukuthi nguyena ofanayo ofika kuPetro futhi wamkhipha etilongweni angazi kodwa wathi ingelosi kaNkulunkulu engiyinceku yakhe ime nami izo lobusuku ithi ungesabi Pawulu wathi kungenjalo banumzana abahloniphekile ngibone umbono izo lobusuku ingelosi yenkosi ifike kimi futhi yangitshela ukuthi ngingesabi ngokuba ngimele kuyiswa phambi kukaKhesari nokho lomkhumbi omncane omdala uzophahlazeka isiqindini esithize futhi yini ngifanele ngime phambi kukaKhesari futhi uNkulunkulu unikile nonke ngamunye ukuntweza nami ngokuninika mina Ngakho ke bazalwane wathi imani sibindi ngokuba ngiyakholwa nguNkulunkulu kuyoba njengoba nje ngibonisiwe ukukholwa okwanikelwa kwaba nganye kwabangcwele ngokuyini na umoya kaKristu kumpostoli ngabe kunjalo na Ngokushesha ngifanele ngivale umoya kaKristu kubapostoli ngesivame ukubiza incwadi izenzo zabapostoli lokho kwakungalungile izenzo zikaKristu kubapostoli ngoba babengamadoda kodwa babenokukholwa okufanayo Manje umoya kaKristu kubapostoli wawuyilokho okwakwenza lokho ngemva kweminyaka engamashumi amathathu nantathu uJuda wathi qhubeka ulwela lokho kukholwa ngipalile Kuchalela ubunilobela ukuze nginikhuthaze kunishukumise ngelinye igama ukuthi ngobuqotho ngobuqotho nilwe ngubeke uhambe ngenxa yokukholwa okufanayo okwanikelwa kwabangcwele Ngabe ibandla lakho liya kukholwa lokho na uma likukholwa lilwela ukukholwa okwanikelwa kwabangane kwabangcwele nikulwele ngobuqotho ukukholwa manje ngabe ibandla lakho liyakholwa ukuthi uJesu Kristu esimweni sikamoya ongcwele ulapha namuhla na uma sikukholwa ukuthi umoya ongcwele ulapha khona ke iBhayibheli lathi uJesu Kristu wayenguye izolo namuhla naphakade khona ke umoya ongcwele ofanayo owawuphezu kwabapostoli ufanele ube ngumoya ongcwele ofanayo olapha namuhla ngabe kunjalo na ukuba ke nginitsheleke lobo busuku ukuthi umoya kaJohn Dillinger ubukimi na ngani bekungaba ingozi ukuba lapha ubheke mina ukuthi ngibe nezibhamu ezimbili ezinkulu ohlangothini lwami ngoba umoya kaJohn Dillinger umdlwembe wawukimi ukuba ke ngikutshela ukuthi umoya weciko elithile elikhulu elidumile ubukimi na ngilindele ukuthi ngiqinise ibhulashi kupende futhi ngipende isithombe lapha sokushona kwelanga noma magagasi egingqika ngaleya lokho bekungakuthatha futhi kukuba mbe ulumbekile ukuba ke ngikutshele umoya ka George Beverly Shiena ukuba ke ngikutshele umoya ka Aina Ekberg na ubuki mina ungalindela ukuthi ngicule ngiphimbo lawo madoda acula ngalo ngoba umoya wawo ukimi futhi uma bekingathi umoya ka Kristu kimi uzofanele uveze ukuphila kuka Jesu Kristu ngamashini futhi uma uKristu elapha ithemba likazimulo kithi manje uzoveza ncamashini nje okuphile kufanayo akwenza ngalo nkathi eChicago bangane bami abathandekayo ukuthengwa kwegazi lenkosi yethu Jesu niyikho ngine ningithandayo futhi eniza ukuzongilalela nginithanda ngothando olungapheli futhi khumbulani hlalani nilwela ukukholwa okwanikelwa kwabangane kwabangcwele walethwa kithi nguJesu Kristu ngwehliswa kusuka kubapostoli kwehle kuya kuFrancis ongcwele kanjalo njalo kuqhubeke kwehle kuqhubeke kwehle uyinkosi uJesu efanayo izolo namuhla naphakade futhi ngilapha kulobo busuku ukuba ngilwele ukukholwa okwanikelwa kwabangane kwabangcwele futhi uNkulunkulu angisize ukuba ngaso sonke isikhathi kuze kube usuku lwami lokufa ukuba ngilwele ukukholwa okwanikelwa kwabangane kwabangcwele sengathi ungawemukela umkhuleko wami egameni likaKristu Baba lawa mazwi ambalwa aphukile akhulunyiwe manje eminye imizuzu engabashume amane nanhlanu ubude balinda isikhathi eside kunalokho ebengikuhlosile ngenxa yokucindezelwa nokuzwela komlayezo izwi ukufika kubantu uma kuphela bengamukela izwi kodwa ke bayoba nawe enhliziyweni yabo futhi lapho ngichele ngamamayela basayodlala benokukholwa okwanikelwa kwabangane kwabangcwele Baba ngokwazi kwami konke ngikhuluma iqiniso kangene konke engikwaziyo ukukusho ukuthi lelo kuyiqiniso ukukholwa futhi manje Nkosi Jesu wena washo lamazwi ngokumangalisayo ngizoba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe ungeze yini kulobo busuku futhi ubonakalise ukuvuka kwakho ngamandla obuNkulunkulu amandla okubona amandla okuphulukisa amandla okuthethelela kwezono zibonakalise wena oqobo kulokhu Sinabantwana abalindile abanhliziyo zilambile sifuna ukubona okubonakaliswa kokukholwa okwanikelwa kwabangane kwabangcwele Kunendaba ukuthi ufika kangaka inkosi ngisakuthanda ngifuna ukubona kaninginingi ngoba ngiyakuthanda ngifuna kuba nawe kuze kube phakade futhi baba ngiyakhuleka kulobo busuku ukuthi uzothatha lenkonzo ezandleni zakho manje futhi ufike bese wenza into ethize oyenzile emuva lapho njengoba wenza kulabo basemawuse ngalolo suku uhlephula isinkwa kwenze ngokwehlukile kunoma ubani omunye namehlo abo avuleka futhi bakubona ukuthi wawulapho babona ukuthi wawungubani ngeke yini uze kulobo busuku wenze into efanayo na mhlawumbe hayi into efanayo kodwa yenza ukuthi le ngendlela ukuthi sizokwazi ukuthi nguJesu ofanayo owethulile ezweni ukukholwa abangcwele ababenakho futhi kusaqhubeka namuhla kwangathi ongakholwayo ongabazayo angasindiswa kulobo busuku kwangathi abagulayo bangakhulukiswa futhi abangcwele bajabule ngokuba sikucela egameni likaJesu indodana yakho owasethembisa lezi zinto amen Nginikeze abantu emgodini lapha ngokushintshanisa okuqoshiwe kwabo ukusiza izinhliziyo zabo bathola lezo ngoba inqaba yabathandekayo bafuna ukuthola ngesinye isikhathi ukuthi kwashiwoni kubo kuqapheleni. Manje ngaphambi kokuba ngingene ukuyokhulekela abagulayo, manje ngizosho lokhu mfowethu ethandekayo dade, kungahle kube kulobo busuku ukuthi akukho neyodwa into ezokhulunywa. Angisakwazi ukusho, angisakwazi ukukulawula. UNkulunkulu lawula lokho, niyabo. Manje ngifune wenze lokho manje njengamakholwa. Uma unxikaza ungabeki eduze uma kuqala ngoba uzozithola usenkingeni kuphela. Kodwa khumbula ungase ube nesifo ngokuqinisekile ngokwanele, ngakho ke khumbula amandla amademoni ayobe ebanzi. Uma umoya ongcwele uza ukuwenza ahambe, uyakholwa ukuthi usimisele ukwenza kanjalo na?
He said the worst, the last thing that he said before he left the earth.
Wathi lezi amazwi into yokugcina yisho ngaphambi kokuba ashiye umhlaba. Inkulumo yokugcina ebandleni, hambani niyezweni lonke futhi nishumele evangeli. Kwakungeke kube okwabafundi kuphela, ngoba wathi umhlaba wonke nakuzo zonke izidalwa nalezi zibonakaliso ziyakulandela kulo lonke izwe kuso sonke isidalwa esikholwayo. Ngegama lami bayokhipha amademoni, bakhulume ngezilimi ezintsha, baphathe izinyoka. Uma bephuza okubulalayo akusoze kwabalimaza. Uma bebeke izandla zabo phezu kwabagulayo bayusinda. Futhi wemukele phezulu enkazimulweni, sekuyisikhathi sokugcina iphimbo lakhe lizwakele ngokuzwakalayo emhlabeni kusukela ngaleso sikhathi aze aqhumise amazulu futhi abuye. Wathi lapho ngibuya, ingabe ngizothola ukukholwa na lezi zibonakaliso zakubalandela abakholwayo ukukholwa? Woza nezincwadi mfowethu, masikhulekele manje kulungile. Woza lapha ninikazi, manje ngifuna ukukubuza lapha kumi wesifazane. Ngimi lapha futhi kulobu busuku, ngikholwa ukuthi bekusebusuku bombalwa obudlule. Into efanayo, ininikazi li ngowesifazane ekhaladi, futhi yena kusukela ekuqaleni kwakhe isimo sakhe, yena umTopiya, futhi mina ngiyi Anglo-Saxon noma uhlanga olumhlophe. Into efanayo yenzeke eSamariya ngenkathi uJesu ehlangana lowesifazane kumSamariya, futhi wathi akulona isiko lakho ukuthi ube nokudlelana nathi, ngoba babe nodaba lobuhlanga ngalolo zuku. Kodwa uJesu wamtshela ngokusobala ukuthi kwakungekho mehluko kubantu kunjalo. Ngokuba abantu abakhuleki kule ntambama noma eJerusalema, wathi kodwa abantu bakhonza uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Kodwa uBaba ufuna banjalo, niyabo, umoya neqiniso. Manje kodwa lesi isibonelo, nango isifazane ngicabanga ukuthi siyezihambi omunye nomunye asazane, kodwa uNkulunkulu uyasazi sobabili, futhi uyamazi isifazane njengomTopiya, ungazi njengom-Anglo-Saxon. Futhi sobabili singabe igazi elifanayo. UNkulunkulu wenziwe ngesizwe esisodwa, umuntu oyedwa igazi. Sonke isidalo esingumuntu sinohlobo olufanayo lwegazi. Singanikeza ukutheke amaShayina, amaJapane, ophuzi, onsundu, omnyama, omhlophe, bonke bayigazi elifanayo nje, umbala wesikhumba sabo. Ngakho-ke uJesu Kristu wasifela sobabili. Simi lapho kulobu busuku, yena ngumKristu. Ngiyazi ukuthi ungumKristu ngoba ngikwazi kanjani lokho na? Ngendlela efanayo nje uJesu azi ngayo ukuthi uFilipu wayeyi ikholwa, niyabo. Wathi bheka umIsrayeli okungekho nkohliso kuye, ethembekile futhi eneqiniso, ngikaze ngimbone ngaphambilini. Ngakho-ke ngazi kanjani ukuthi ungumKristu na? Ngoba ukungena kuwumoya owamukelekayo. Ehe, niyabo, ungumKristu uyakholwa. Manje ulapha ngenjonge ethize, uNkulunkulu uyakwazi lokho, angikwazi. Kodwa uma ekwembula khona-ke ubuKristu buka AD 33 buyasebenza ngo-1955. Ngabe kunjalo na? Manje-ke uJesu Kristu nguyena ezelo lamuhla laphakade, akanjalo na njengakubapostoli? UNkulunkulu anibusise manje sisakhuleka, futhi ngikhuluma nenenekazi imizuzwana nje embalwa. Manje lapho ngikhuluma nawe emgqeni umkhuleko, manje uma umi lapho ungenakho ukukholwa okwanele, uma ulapho nje unokunqikaza okuncane, angazi. Kodwa ngizokutshela, uma unjalo njengasegameni leNkosi Jesu Kristu, uma ungakholwa ngokuqinile lokhu kungokukaNkulunkulu, phuma emgqeni, ngoba mhlawumbe uzongena enkathazweni engaphezu kokuyo lapho umi lapha, niyabo. kumbula lokho nje uyabo ngoba ikhadi lakho lomkhuleko likuletha lapha uyabo lokho kukunika ilungelo lokuza lapha kodwa phandle ngaleya lokho ngokukhethwa kwakhe uma abantu phandle lapho bengenawo amakhadi omkhuleko ilokho akukhethayo lona ngabantu ababizwe nje ngenombolo ngakho ke ngeke ngikwazi ukuthi ungubani nokuthi uze ngani lapha kodwa lapho ekhombisa imibono phandle lapho kuzoba ngomunye afuna ukwazi ukuthize ngaye niyabo noma ukusho ukuthize inkosi inibusise manje ninikazi njengekholwa kanye nawe inkosini uJesu othandweni lwakhe olukhulu namandla onke futhi mina nje wena uthi mfuthi Branham uyini wena ngikhuluma nawe nje uku niyabo kufana nje nokushuna ithuluzi niyabo ngiyazi ukuthi uyikholwa ngiyakwazi lokho ngoba umoya wakho uzizwa wamukelekile kodwa manje kukhona into ethile unayo engqondweni yakho into ofuna yenziwe noma umusa ofuna ukucela kuNkulunkulu noma ukuthize futhi manje ukwenza lokho angazi ngakho ke kufana nje nokushuna ithuluzi uma ungaqondi lishune futhi uliqinise futhi ulithambise lize lishuneke kahle koleke le yakho imelo niyazi ukwenza ubumnandi endlebeni yakho niyabo ngendlela efanayo futhi ingaleso sizathu ngikhuluma nabantu kuqala nje nalaba lapha baningi kakhulu phandle lapho abadonsa kuvulando sesitezi nakuyo yonke indawo inqubo nje eqeda namandla njalo njalo ngaso sonke isikhathi ngabantu ukukholwa kwabo niyabo kodwa manje ke uma bengingabuka phandle lapho kuqala bengingeke ngazi ukuthi bekukuphi ngiyazi ukuthi konke kuphandle ezijamelini kodwa ngazi ukuthi ubani kodwa uma ngingathola ababili noma abathathu lapha ngize ngikwazi ukungena ekuvumelaneni nentando yobuNkulunkulu kaNkulunkulu nokuhola kukamoya ongcwele kholeke kuzohambela ezijamelini niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini maKristu na ya manje yilokho ke kodwa kusobala unenkathazo yamehlo ufake izibuko futhi hayi yezibuko zakho kuphela kodwa unenkathazo yeso elibi elukukhathazayo muva nje kunaninini kunjalo ngamehlo akho ukuthi ulapha ufunela amehlo akho umkhuleko ngoba abukeka sengathi ayafiphala kodwa uzele ukuzongicela ukuba ngikukhulekele ukuze uNkulunkulu awaphephise ngoba ngiyazi ukuthi lokho kuyiqiniso bese ke wena ake ngiphathe isandla sakho umzuzwana nje yebo unesifo hayi isifo ncamashi kodwa isimila futhi ithumba nalelo thumba lisebeleni futhi lisebeleni lakho leso kunxele kunjalo manje uyakholwa ukuthi lokhu ukukholwa okwake kwanikelwa kwabangcwele na uyakholwa ukuthi lowo ngumoya ofanayo owasho kwesifazane emthonjeni unamadoda amahlanu ubazi ukuthi unesifo sakho nokuthi ibiyini inkathazo yakho akanjalo na manje uyakholwa na woza lapha umzuzu nje uNkulunkulu othandekayo ezulwini ngikhulekela ukuthi umoya wakho uhlale phezu kukadadewethu futhi sengathi angahamba futhi asindiswe ngenxa yezibusiso zakho zilapha umoya wakho nami ugcobo lwakho phezu kwenceku yakho ngibeka izandla phezu kwakhe ngomyalo wakho futhi ngithi edemonini elimhluphayo myeke egameni likaJesu Kristu amen uNkulunkulu akubusise nenekazi manje ungeza nenekazi na ngicabanga ukuthi sizihambi ngokwethu komunye nomunye na
you believe on the Lord Jesus with all your heart
uyakholwa enkosini uJesu ngenhliziyo yakho yonke na kube nokudonsa okukhulu kuvele nenekazini elisanda kudlula isizathu sakho belinethumba nawe unalo futhi yilokho kuyikho unethumba nalelo demoni elisanda kuphuma kuye belimemeza kuleli uyabo yiqiniso lelo yithumba ofuna ukukhulekelwa lona manje uma ngingakhuluma nawe umzozo uNkulunkulu ubengambula ezinye izinto kodwa uyakholwa manje uma ngingakhuleka ukuthi kuzokwenzeka ukuthi uzophulukiswa na uyakholwa na ngiyakutshela unomunye umuntu ofuna ukukhulekelwa kulokho kugengqika engqondweni yakho ubuzibuza angifundi ingqondo yakho kodwa ubuzibuza ukuthi ngizodlula yini kuleso sicelo akunjalo na angewufundi umqondo wakho iqiniso lelo indodakazi yakho akunjalo na futhi ihloshwa isimo sengqondo ayikho lapha esakhiweni nawe kulobu busuku kodwa ufuna iphulukiswe awukufuni na manje uzwa into ethize kuwe wonke unjalo na ngabe kunjalo vele uvayizelise isandla sakho leyo ingelosi inkosi uyakukholwa manje dade na bangathi kukholwa kwakho kungafinyelela phezulu manje futhi kuphele baba ngibeka izandla zami phezu kwakhe egameni lendodana yakho inkosi uJesu futhi ngicele ukuthi lokho kube yikhambi egameni likaJesu ngenxa yenkazimulo yakhe amen uNkulunkulu akubusise dade manje lokho kufanele kukholise noma ubani phakathi lapha uJesu Kristu wavuka kwabafileyo ngabe kuyiqiniso lokho na impela kuyilo kulungile mlethe lapha
Oh,
kuthandeka kanjani ukwethemba inkosi uJesu manje niyabo ngempela manje lokho umoya ongcwele obufuna ngikwenze khona manje niyabo khona manje uma ngingalandela ukuhola kuphelele kobuNkulunkulu kukamoya ongcwele bekungaba ukuvalela khona manje niyabo kodwa kwangathi uNkulunkulu angabelana ngomusa esikhashana eside nje njengoba lobu kungobuso kubukugcina sinabaningi kakhulu abafolile sengathi uNkulunkulu angapha khona kodwa njengamanje ngizwa sengathi yokuthile ukuthi hwewu kumemeza phezu kwezijamili nje kumemeza ngiyakhuleka uNkulunkulu avule amehlo akho kulobu busuku njengenceku ezansi lapho angiyena umzenzisi ngingumfo wenu khuleka futhi ukholwe yiba nokukholwa kuNkulunkulu ninabantu phandle lapho Sawubona mnumzane uyakhola ngenhliziyo yakho yonke ukuthi ivangeli engizama kulishumayela lenkosi uJesu liqiniso mnumzane na uyakholwa na uyazi ukuthi kunjalo yileyo ndlela yokukusho uyabo ngokuba ngezwi lakho ulahliwe noma ngezwi lakho usindisiwe uma ukholwa enkosini uJesu fakaza ngaye phambi kwabantu uyokuvuma phambi kukaBaba nezingelosi ezingcwele
You don't know me. We've never met.
Sizi hambe komunye nomunye angikwazi awungazi asikaze sihlangana empilweni kodwa uNkulunkulu uyakwazi kusukela wazalwa uyangazi kusukela ngazalwa futhi isiphetho sethu saphakade silele ezandleni zakhe uma yena khona ke ezoza futhi angazise ukuthi uzele ini lapha noma ukuthize noma yini nje afisa ukuyisho into ethize oyaziyo ukuthi angazi lutho ngayo ngabe kuzokwenza ukuthi ukhole ngenhliziyo yakho yonke na inkathazo yakho isesifubeni sakho kunjalo futhi nasi sizathu sokuba phakathi lapho ungumbhemi ubhema osikilidi futhi ileyo kanye imbangela yesifuba sakho sibe ngaleyo ndlela akugcini lapho kuphela kodwa ngiyakubona uzama ukubayeka uzama ukukuyeka futhi kubukeka sengathi into ikubambe kabi uze ungakwazi kodwa amathemba akho lakhekile ukuthi manje kuzohamba ngeke ukhohliswe uzothola lokho okucelayo manje hamba indleleni yakho usuqedile ngosikilidi ekameni likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu lo devil uyasuka indodeni hamba ujabule Ingabe yilena sawubonene nikazi ngicabanga ukuthi sizihambi komunye nomunye futhi asiyizwe na asazani uJesu yasazi sobabili kanjalo na Bengi beku umculo weyogani uJesu yeza kulungile lokho Amandla omlingi aphukile ngokuqinisekile ngokwenele kunjalo amandla akhe aphukile
Lady look this way You are here for
Ninikazi beka ngapha ulapha ngesimo yisimila futhi sisengalweni yakho ngiyakholwa Ngabe kunjalo na ukuvuvukala kusisandleni sakho sokunene ngaphansi ngokwengalo ekhwapheni nesimila isimo sokuvuvukala akunjalo lokho na lokho iqiniso uyakholwa ukuthi uJesu uyakusindisa manje na uNkulunkulu akubusise hamba lapha ekameni likaJesu ndedana kaNkulunkulu sikhipha ububi kodadewethu amen. Lokho kuzwakala kulula kakhulu futhi kunjalo kodwa amandla kaNkulunkulu ayakwenza. Woza ungeza yini ninikazi ngicabanga ukuthi siyizihambi omunye ko nomunye asazani uJesu uyasazi sobabili akasazi na uyasazi sobabili kusobala ubukeka ngisho ungumKristu ninikazi ukukubuka futhi umoya wakho wamukelekile ukwazi ukuthi ungumKristu awukaze ube nombhede wezimbali wokukhululeka noma empilweni ngibona umugqa omnyama umkhondo njengoba nje uhamba emoyeni kulapha ukuze ngikukhulekele ngokuba unesimila nawe futhi leso simila sisonyaweni sisonyaweni kwesobunxele. Akunjalo naye kuyiqiniso unothandiweyo noma umngane ofuna ngimkhulekele naye. Ubungacabanga ukuthi bengizokusho lokho ucabangele na kodwa ngilowo obucabanga ngaye futhi lowo muntu uke waba nonhlangothi kube nonhlangothi ababili onhlangothi ababili.
And another thing about the person, it's not a Christian. Isn't that true?
That's right.
Now you're healed and go lay that handkerchief on your person.
Thank
you. Kuthi enye into ngomuntu akusiwuye umKristu akulona iqiniso lelo na manje usuphulukisiwe futhi hamba ubeke lelo duku kumuntu wakho umngane wakho egameni leNkosi Jesu.
You believe with all your heart. Be reverent. Just a moment.
Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na hlonipha ngokuzijoba umzizwana nje ninikazi kulungile. Qhubeka qhubeka nje kunombono onyakazayo ekhoneni.
I see some like hills and waving timbers.
Ngibona amanye njengamaqhuma nemithi yokwenza amapulango enyakazayo futhi ngikholwa ukuthi ngiyayibona indawo. Ngiyakholwa ePineville eKentucky futhi kukhona ininikazi ukhonela udadewenu ePineville eKentucky o awunalo unalo ikhadi lomkhuleko ninikazi na awunalo ikhadi lomkhuleko na awunalo ikhadi lomkhuleko na kulungile kulungileke lokho utete wenu ushushwe iTP ePineville eKentucky lolona iqiniso lelo na.
All right, God grant you your request. God bless you. Your faith has in it.
Kulungile uNkulunkulu akuphe isicelo sakho uNkulunkulu akubusise ukukhola kwakho ukukwenzile. Yabo bangane awudingi ukuba nekati lomkhuleko ufanele ube nokukholwa yilokho okulawula isiphiwo sikaNkulunkulu hayi ikati lomkhuleko ukukholwa kwakho.
That's what operates God's great tremendous gifts. Have faith in him. Don't doubt him. Believe him with all your heart.
Iloko okulawula izipho ezinkulu kakhulu zikaNkulunkulu yiba nokukholwa kuye ungamngabazi mkholo ngenhliziyo yakho yonke. Makabonge uNkulunkulu umele umuntu othile futhi futhi bakude nalapha futhi ngikubona kuphenduka kule ezantsi ningizimu iAtlanta eGeorgia ngabe kunjalo na futhi ngothandiweyo futhi ngumfo omncane abahlobo abase bancane futhi udaba lovenze futhi ngiyababona kuphakathi kokuthi bayafona noma bangithumelela umlayezo ukuthi ngize ngikhulekele umuntu kunjalo lokho na yesalelo doku kubo futhi lizokwenza into efanayo egameni leNkosi Jesu Kristu makube njalo amen. uNkulunkulu akubusise. Yiba nokukholwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakusindisa na uthini ukuba bengikutshelile ukuthi ukuphulukisile uhlezi lapho esihlaleni na uyakukholwa nkosazana Shane na uyakholwa na uyazibuza ukuthi ngilaze kanjani igama lakho awuzibuzanga na.
You live at 428 South Utica Street.
Uhlala e-428 South Utica Street ngale iliyona lapha eWakigeni iliyona yekhaya usitholile isicelo sakho amen.
Blessed be the name of the Lord Jesus Christ the great Alpha and Omega.
Malibongo igama lenkosi uJesu Kristu u-Alpha no-Omega umkhulu isiqalo nesiphetho lowo owayekhona okhona noza kuza impande nenzalo kaDavid inkanyezi yobusa umgwaqo isango iwundlu elihlinzekwe ngunkulunkulu uJehova Jireh uManase uJehova konke ukuhlengwa nazo zonke izibusiso nawo wonke amandla amakhulu alele ngaphakathi kwakhe futhi ekufinyeleleni kwalo lonke ikholwa lapha kulobu busuku. Amen.
How do you do, lady? You believe me to be his servant?
Sawubona nenekazi, uyangikholwa ukuthi ngiyinceku yakhe ngayo yonke inhliziyo yakho na? Uhlutshwa yisimo semithambo, ukuqina komthambo, uyakholwa ukuthi uJesu uzokuphulukisa na, futhi uphethe iduku esandleni sakho ukuze unginike. Ubuya kumyeni wakho onesifo samathambo futhi useMichigan, akunjalo lokho na, lisekuye egameni lenkosi uJesu futhi. Agasithi mayibonge inkosi uma ungakholwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu yakuphulukisa kuleyo ngajazo yabesifazane na awuvele usuke emsamo uthi nje mayibonge inkosi.
Let's say blessed be the name of the Lord. Have faith in God.
Agasithi malibonge igama lenkosi ibona ukukholwa kuNkulunkulu. Lele ninikazi lihlezi khona lapho lifake isigqoko esincane ninikazi liyikhaladi libheke ngakimi lihlushwa inkathazo yesifuba uyakholwa ukuthi uJesu uyakuphulukisa uhlezi khona lapha yani ninikazi na uma ukukholwa awu ungaba nakho hlala yebo wena uphendule ikhanda lakho futhi wabheka ngenye indlela lapho ngaleso sikhathi lakho-ke ububambe isifuba sakho kukhona obekungalungile uma ukholwa ukuthi uJesu Kristu ukuphulukisile ungaba nakho okucelayo.
God bless you. All right. Go and receive it.
Unkulunkulu akubusise kulungile hamba ukwemukele. Ngibone elinye inikazi likhaladi livela ngesikhathi sifanayo nje umzuzu nje kodwa bekungokuthile okwehlukile kwangathi inkosi uJesu noma ngabe ungubani phandle lapho ongenalo ikhadi lomkhuleko manje qala ubheke ngapha ukholwa. Ngibone inenekazi likhaladi lenza ukuthize kodwa bekuwuhlobo oluhlukile lokuhlola kunalolo olwalunikezwe inandi lona. Inanzi ewile isimo senanzi usezi khona lapho akunjalo lokho na vayizelise isandla sakho uma lokho kunjalo. UNkulunkulu akubusise hamba futhi uphile manje egameni leNkosi uJesu. Yini enye okufanele ube nayo ukuze ukholwe na nenekazi unokwethuka akunjalo na uphatheke kabi ngoba unenkathazo yesifazane inkathazo yamanenekazi yisilonda esisemathunjini esincane kowesifazane isibeletho manje vele uhambe endleleni yakho ukhulukisiwe uJesu Kristu uyakusindisa qhubeka.
Are you believing with all your heart?
Ibe nokukholwa kuNkulunkulu uyakholwa na ngenhliziyo yakho yonke na wo kuyamangalisa.
Don't think I'm beside myself. I am not.
Ungacabanga ukuthi ngiphambene
Now be reverent. I see someone
manje hloniphani ngokuzithoba ngibona othile ngikholwa ukuthi yile ndoda ehlezi khona lapha iyakhuleka mayelana inomfana emkhulekelayo obe nokuhlinzwa ungwengwezi esweni. UNkulunkulu akubusise mfowethu hamba endleleni yakho uphulukisiwe nawe ngakho-ke kwangathi inkosi uJesu ingaba nani. Amen.
Believe what God said is truth, and that's all you have to do.
Iba nokukholwa ungangabazi ukholwa ukuthi lokho uNkulunkulu akushilo kuyiqiniso futhi yilokho kuphela ofanele ukwenze. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa kulokho kuqubuka uhlezi khona lapho na uyakholwa uyakwenza na kulungile hamba endleleni yakho futhi ujabule mnumzane ohloniphekile osekhulile lapho kholwa ngenhliziyo yakho yonke qhubeka ujabule nansi eyodwa ihlezi khona lapha enokuqubuka okuphindeke kabili ihlezi khona lapha phansi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa kulokho kuqubuka okuphindeke kabili na uma ukukholwa futhi ungathatha ukukholwa futhi ukukholwe ngaye yonke inhliziyo yakho ungaba nakho. Sawubona dade unezinto eziningi ezingalungile ngawe enye yezinto zakho enkulu ofuna ngikukhulekele kuyo ingeyalokho kuqina leso sifo sabathambo esikuhluphayo akunjalo lokho na uyakholwa ukuthi usenakho manje na ucabanga ukuthi ukukholwa kwakho kwanele na ufuna ngibeke izandla zami phezu kwakho usobala ngizokwenza lokho njengoba udlula woza kanjalo Baba, umoya wakho mawuze phezu kukadadewethu kwangathi lo moya oqinile ongabangela amathambo akhe ashayisane ndawonye. Ngiyawukhuza egameni likaJesu Kristu sengathi angahamba futhi asinde. Amen. Unkulunkulu akubusise ninikazi, yiba nokukholwa ngenhliziyo yakho yonke. Ubuthakathaka nenhliziyo enokwethuka ekukhathazayo uyakholwa ukuthi uJesu Kristu uzokusindisa na ukusindisile phenduka ngqo hamba endleleni yakho futhi ujabule ngokuba uphulukisiwe egameni lenkosi uJesu woza ninikazi uyakholwa ngaye yonke inhliziyo yakho na ufuna ukuhamba uyokudla isidlo sakho sakusihla ujabulele ukudla kwakho futhi leyo nkathazo yesisu endala isihambile kuwe na awu kubeka futhi udle isidlo sakho sakusihlwa vele ujabule egameni lenkosi uJesu Iba nokukholwa. Ninikaze liselincane, usemncane kakhulu ukuba ube nenkathazo yabesifazane onayo. Kodwa uyakholwa ukuthi uJesu Kristu uzokuphulukisa kuyona. Ngingathanda ukukhuluma nawe kude nemicrophone. Umzuzu ngingakwazi na? Umzuzwana nje, into ethize nje obungeke uyisho phambi komphakathi. Ninikaze liselincane, liyazi ukuthi uNkulunkulu kuphela ubonile lokhu kwenzeka. Ninikaze liselincane ebelisanda kuba phezulu lapha futhi laphulukiswa ngaleso sikhathi nje ngabe kunjalo na phakamisa isandla sakho uNkulunkulu kuphela yebo engikutshele khona lapho kunjalo lokho na uNkulunkulu yedwa obengakwazi niyabo ulapha uma ukukholwa uma unokukholwa woza ninikazi hey kungaba kuhle ukwedlula leso sifo sikashukela sidala futhi usinde bekungeke na uyakholwa ukuthi uzosinda na egameni likaJesu indodana kaNkulunkulu ngicela ukukhulukiswa kwakho hamba manje egameni likaJesu Kristu futhi uphiliswe mfowethu ungangilalela njengomprofethi kaNkulunkulu na uma uthanda kuwukuphela kwethemba lakho kuphela lokuthi uzokuqeda ngesifo samathambo vele uhambe usuke emsamo sengathi ubuyinsizwa uthi ngiyenqaba ukuba nakho kusukela kulokhu kuqhubeke kade ngimi ebukhoneni bobukhosi bakhe uJesu Kristu uNkulunkulu akubusise hamba kweyakho iplato hamba lapho manje uhamba nakho la ukhona uNkulunkulu akubusise ngilandele nje dade kholwa futhi usindisiwe uJesu Kristu uyakuphilisa mayibongwe inkosi kulungile woza uyakholwa na manje umzuzwana nje kukhona okumnyama okulenga eninikazini okumnyama ngempela kulizungeza oh uNkulunkulu iba nomusa oh umdlavuza yakulungile uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakuphulukisa kukho manje na ungumphulukisi akasina uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na ngenkathi ingelosi inkosi ihlangana nami yamisa ukuthi umdlavuza wawuyophulukiswa woza lapha uNkulunkulu somandla kulo owesifazane ompofu azi ukuthi lesi simo sikhona emzimbeni wakhe manje ngiyacela inkosi ukuthi ukukholwa kwami kungahlangana nokwakhe futhi ingelosi enkulu kaNkulunkulu eyahlangana nami lobo busuku futhi yamisa futhi yathi ngeke ngisho umdlavuza ume uma uzobaqotho uthole abantu kuba bakholwe futhi baba ngenhliziyo yami yonke ngikholwa ukuthi uzomphulukisa futhi ngithi kutevele mshiye egameni likaJesu phuma kuye uNkulunkulu akubusise hamba ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho manje uyafuna ukwedlula emfuthweni wegazi ophakeme ninikazi uhlezi lapho na uzophulukisiwe cishe imizuzu eyishumi manje uhlezi lapho amen ngifuna ungenzele umusa uzokwenza manje na indodakazi yakho isesibhedlela uhlezi lapho eduze kwakhe kunjalo beka isandla sakho phezu kwakhe uzokwenza na baba mupe ukukhululwa kwakhe ngegama likaJesu ngiyakhuleka amen Ungakhathazeki mfowethu ungayesabi inkathazo yenhliziyo hamba endleleni yakho uthokoza uJesu Kristu uzokuphulukisa Iba nokukholwa kuNkulunkulu kholwa ngenhliziyo yakho yonke unganyakazi manje uma uhamba hamba sizodingeka sivale inkonzo lapha niyabo ngoba kungiphatha kabi niyabo ulenkathazo hlangothini lwakho uhleze khona lapho lowo muntu owesibili ohleze kusukela kugcineni lapho awunjalo nenekazi na ukulukisiwe ngaleso sikhathi kukho sukuma futhi nje uthi mayibonge inkosi ngokuphulukiswa kwakho unkulunkulu akubusise inkathazo yobende
have faith don't doubt believe if you believe you can have what you ask for
woza yiba nokukholwa ungangabazi kholwa uma ukholwa ungaba nakho ukucelayo sawubona mnumzane ngicabanga ukuthi siyizihambi komunye nomunye mfowethu wena ngumkristu ikholwa na ngiyakubona uyilo unesicelo ofuna ukungicela sona mnumzane lokho okothandiweyo onguyihlo unonhlangothi ube nonhlangothi yababili futhi wena ngokwakho unesifo sikashukela
you're a doctor
futhi ufuna ungudokotela kunjalo futhi ekusebenzeni kwakho ukhulekela abagulayo oh unkulunkulu egameni likajesu yipha umfowethu isicelo sakhe amen unkulunkulu akubusise mfowethu iba nokukholwa uyakholwa na uyakholwa ngamehlo akho sithandwe na uyakholwa ukuthi uJesu uzokusindisa na impela uzokwenza angikholwa ukuthi ngingaqhubekela phambili bangane sengithi nje angikunjalo nje kubukeka sengathi yena nje kuyabohla manje kholwa uzokwenza khona manje na nonke yibani nokukholwa khona manje beka izandla phezu komunye nomunye angeke ngenze umkhuleko womngcwabo woza lapha futhi wodi noma omunye ngokushesha niyabo beka izandla phezu komunye nomunye ngitholele namanzi noma ukuthize bekani izandla phezu komunye nomunye yonke indawo
merciful god as my strength is fleeting oh god
uNkulunkulu nomusa njengoba amandla ami ehamba oh uNkulunkulu iba nomusa baba ngomkhuleko wokukholwa ngenhliziyo yami yonke ngilahla wonke ogulayo umzimba womuntu ogulayo phakathi lapha futhi ngicele ukuthi wena umoya ongcwele uzomela kubo amandla okuvuka kuka Jesu Kristu futhi ubaphulukise
Satan you are defeated
Satane unqotshiwe awusababambile abantu udaluliwe
in the name of Jesus Christ come out of every person in here that's
Hallelujah. Hallelujah.
Ekameni lika Jesu Christu phuma kuwo wonke umuntu ophakathi lapha okholwayo.